is forever the best, babe.
Hunter Nation, yo.
Umo kwenye future plan ya Superman.
Shika mkono usiondoke.
Fungua mlango vuta ndani shtuka mjani.
Sikiza somo usiondoke.
Wanajidai wao mabosi fao wakosi.
Kuto promo nisho okay.
Hata kupigia bawa na fosi mgawa manoti.
Awa kufikishi popote.
Unju kafa kwele do for love makafeli. Achana na wazungu wapumbavu matafeli. Wanaotupigia juju wote kafu wamefeli. Umenishika zuzumbuzi wa merambareli. Unju kafa kwele do for love makafeli. Achana na wazungu wapumbavu matafeli. Wanaotupigia juju wote kafu wamefeli. Umenishika zuzumbuzi wa merambareli.
Span inches. I wish God ninja. I wish God ninja. They make me span inches. They make me span inches. I wish God ninja. I wish God ninja.
Smart game above, smart kwenye brain pale kati kuna nazi uzipat magengene. Staki wendo swazi kwa wanafiki macho mengi. Baki kwenye kazi linda chako wako wezi. Mapenzi so pesa, pesa kinongesho tu. I say utani teso kini ambia mwisho kesho bu. Mvuto wako sexual, you clock professional. Kifupi umesimama kwenye point kama decimal.
Unju kafa kwele do for love makafeli. Achana na wazungu wapumbavu matafeli. Wanaotupiga juju wote kafu wamefeli. Umenishika zuzumbuzi wa merambareli. Unju kafa kwele do for love makafeli. Achana na wazungu wapumbavu matafeli. Wanaotupiga juju wote kafu wamefeli. Umenishika zuzumbuzi wa merambareli. By inches, I wish God ninja. I wish God ninja. They make me miss by inches. They make me miss by inches. I wish God ninja. I wish God ninja. They make me miss by inches. I wish God ninja. I wish God ninja. I wish God ninja. Hey, hey, hey. I wish God ninja. I wish God ninja. I wish God ninja. Hey, hey, hey. I wish I need you, wish I need you, wish I need you, hey, hey, hey. I wish I need you, wish I need you, wish I need you, hey, hey, hey.
Yeah, yeah, yeah. You know what time it is. It's Dr. Unju. Back once more. We got my nigga Hunt on this. Memory.